It's Nyasubi ndani ya mbanyu. Niko na Jay Yale. Come on.
Alfajiri napofika wanapiga goti na momba Mungu. Shida zangu azimalize. Swazi kwenda kwa mganga kwenda kuongeza gundu. Kisa nyota ingalishe. Mena ndoto za kwatu milionea. 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 Mena ndoto za kwatu milionea. Milionea. Ndo mana najituma na haso kila siku. Niache mie ni keshe, gurudumu na sukuma. Mina shida na pesa, kaunazo we nikopeshe. Ndo mana najituma na haso kila siku. Niache mie ni keshe, gurudumu na sukuma. Mina shida na pesa, kaunazo we nikopeshe. Sister do what you be show, bola ujitume. Kuliko kuza mwili kila bwana kukune. Tapata mateso kulichuna dume. Mashaliti mengi mala mboga usichume. Mala mboga usichume. Nipe deal kazani, nipe deal. Nipe deal. Nipe deal. Nipe deal. Nipe deal. Nipe deal. Mina we tugombane. Tugombane. Hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money. I give money. Hey. Lengo lako wala fiki mina we tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Najituma mwenzako, ndo maana kila siku natafuta pesa. Najituma mwenzako, nasaka nikipata sije kuteseka.
That's my life, that's my hustle. Bize kutafuta kikipato. Watu nantolea macho, hirada mbaya bwa mdogo kacheze na dadako. Maisha yetu shida zetu kama movie. Geto kina waka tunachoma udi. Home jakari tunashindia uji. Yani beto kiunonu zilete makuzi. Singua nipele kwe selo. Sio laki wezi ngua hata jero. Majirani kuto kero. Nikani kobu koba mwendo mati katerero. Kidogo angalau ili kuwa jau. Kupata tu msosi ni vita ya maumau. Mbona mnasahau, mnapagawa au. Squeezy mambo na kimbiza kama pesi tau.
Sister do what you be show, bola ujitume. Kuliko kuza mwili kila bwana kukune. Pata mateso, kulichuna dume. Mashaliti mengi mala mboga usichume. Mala mboga usichume. Nipe deal, pesa di, nipe deal. Nipe deal, Lengo lako wala fiki mina we. Tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Lengo lako wala fiki mina we. Tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Najituma mwenzako, ndo maana kila siku natafuta pesa. Najituma mwenzako, nasaka nikipata sije kuteseka.
Huo ni mtazamo tu. Tumsingi vijana wenzangu tupambane. Shoboy Jale Gangsta. Raila Boy.